Ekibiina kya Uganda Journalists Association wujja mu bufunze kigatta bannamawulire mu ggwanga kisabye gavumenti okuyingira mu nsonga za bannamawulire abaakwatibwa ku misango egy'enjawulo basobole okufuna obwenkanya. Bino bijjidde ng'olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku olw'eddembe lya bannamawulire era emikolo emikulu giri ku ssomero erya Kitante Primary School wano mu Kampala. Ssaabawandiisi wa UG Emmanuel Kirunda ategeezezza olunaku luno bwe lutuukidde nga bannamawulire abawerako bali mu makomera ku misango gy'agamba nti baagibasibako busibi kyokka kkooti ne ziremera okubayimbula ku kakalu kaayo.
Tujaguza luno olwaleero nga bannamawulire babiri bali mu nkomyo bali mu kkomera. Omu ku boye Arnold Mukose ng'ono akola n'omukutu ogwa Alternative Digital. Bo abakulu bagamba nti yasansanya amawulire agatali matuufu naye ffe ate amawulire ge twafuna go galaga kirala kuba ffe kyetumanyi nti ekyo teyakikola, kyetumanyi nti ekimukwasa baali bamubuuza nti amawulire mukamaawo gateeka ku mitimbagano gye nga galaga ebifa mu magye agajjawa byatamanyi ne bamusiba era n'okutuuka olwaleero n'okuweebwa akakalu ka kkooti kukyafuuse kuzibu. Oza munnamawulire omulala ye Franka Bwekumbule ono nno akola n'omukutu ogwa Impact FM eyamukwasa nno mwattu ye mukyalo oyo Justine Nammeere e Masaka ono kye bamulanga lwakuba yayamba omu ku batuuze agambibwa nti yaguza Nammeere endokwa z'emmwanyi.
Kirunda ategeezezza nti basazeewo bakuza olunaku luno nga beetaba mu mpaka z'omupiira wakati w'emikutu egy'enjawulo ng'emu ku ngeri ey'okwegatta basobole okulwanirira eddembe lyabwe nga bali bumu. Kirunda ategeezezza nti omukolo guno gugenda kwetabibwako ebikonge eby'enjawulo omuli n'abakakyuka eddembe ly'obuntu basobole okusalira wamu amagezi ku bizibu ebisoomooza bannamawulire.
Naye ekimu kye tweyambisa kutuusa obubaka ye Media Football Gala twasalawo ne tugamba nti ebyemizannyo bino bigatta abantu y'ensonga lwaki olaba tugenda beera n'abalamuzi tugenda beera n'abakulu okuva mu bitongole ebirala eby'abantu ba bulijjo n'ebya gavumenti Uganda Human Rights Commission n'emikutu gya bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo bajje wamu nga tweyambisa omupiira guno. Naye bwe tumala okweyambisa omupiira guno tumala ne tutuula ne twogera ku nsonga zino ffenna ng'abakwatibwako nga tunoonya eddagala erisobola okutuyamba omulimu guno genda mu maaso. Na bwe kityo bannamawulire yonna gye bali tubakunga bajje ku ssomero lya Kitante Primary School we tukwatidde olunaku era tukkiriza nti Mukama ng'ali naffe ebizibu bino olunaku lulikya ne wabeerawo okweyagala n'okwesiima.